Studio Kalangu eden gondi yamde joy min taji sap e joy won ko wittori kibaruji mo e fulfulde ko min Omar Hama janganto en der ko e kibaruji meden tajjal hite wakati alla fule nyamei don torranimbe gollidobe hemun nanni fedde jingonobe gollobe der sarusi kawji do filla chalal murti subakao murter hadi puddal jande der lekkoloji fu Yewtere meɗen pindina hande dartana do filla coggu kaddule sukaɓe jangoɓe. Kodi jam hirtama yerno kalirannomi on jonda e nder ko'e kibaruji meɗen taƴol hite kurangol gallure nyamei andi nder balɗe bittiɗe ɓe ɗum faddake golle kampaniji kewɗi gonɗi no gollitoɗe nda e hite kurange. Aboubacar Maidaji mawɗo ɗo en dam nokkure latinde to nyotete nder bangere wi'etede Mawrey nani ko wi dow majjum ko bandi min mbiyeteɗo Asumane China yewtide makko.
Tuno machine sonde machine electric
masinaji amin fu gollidoji e hite kuran denne sadorma on duudi le nyaloma no min baawu wadde no kompule tati amma jondo fey kompule goto no tiidi min der nyaloma chaka amin e warobe no nyota min boydi ibe andi no dum worri der nyame be bawta wi hunde fu do majjum de goji gom groupuji pamari min gollirta kankido di bawta hojude masiniji nyotoji jegon fu goduɗo masiniji sappo ne fu a yi'i nden ne ɓuytari no groupuji tan wawta waɗde gollal ngal komin jiɗi e nigelek ɓe mburto ɓe mbi'amin toye maƴƴala on woni famine du min darana ɗum mosola amma ni kay min ngala fu mino min paami nigelek wiyaymin hunde fu hite ngen do wakkati fu nage taƴi
la nigelek e veni miet encore les coupures se fâche
hande subaka oni nimɓe wuro gaya mburtake rewɓe worɓe gam batte maɓɓugol laawol maɓɓe mangol peccowol wuro ngon e hoore mum yaade nder leydi Bene ɗum doni gam saabe gollal laawol latingol duuɓi e duuɓi ni dey ɗum yeeba sanne noy ɗum wardi Dawda Sammo Doso. Hande subaka worɓe e rewɓe yaade sukaaɓe ko watta nimɓe hemre ko yehi maɓɓoye laawol mangol peccowol caka wuro gaya heɓa hunde fuu to witto to maɓɓe ɓiɓɓe wuro ngon ɗum heƴƴiɓe sanne e gollal laawol ngol latingol duuɓi mum jeegom ni ko golle mum fuɗɗa deyna ko ɗe jotti caka wuro ngon ko ɗe padda
ɓe lasi bana ko gomnati on itti hakkillo mum e moƴƴino laawol ngol ɗum waɗi ɓe mbi ɗuuɗi kamɓe goni ɓe kaala nder burtaki amin ki torra maɓɓe ɗuuɗi sanne yehu warta fuu darnama hannden dow laabi ɗin looreeji mawɗi ɗuwoji nyemey no pa'i kotonu naa loome fuu darnama
hooreɓe sarusiji gomnanti e maire on wakkati keɓno habaru dow mburtaki ɓiɓɓe wuro kin dow ko yaawi njeyi njiyoyi hooreɓe ardiɓe mburtaki kin yeru ni no maire mo commune gaya on wi'i ɗum heɓante mosola dow ko yaawi kettine nane ko Hamidou Amadou maire mo commune gaya on wi'i nde noddano e callalol
min fuu min andinama nder fii burtaki ki jeɗɗiɗo kamɓe kokka kaddi dow saɗarma o ƴeewe ɗo yaade goo e lewru octobre de ni fii o ƴeewaka burtaki mawki kan watte to maire on e jokkiiɗo hemum fuu no naatan nder mum laawol golno maɓɓete sey ñande ɓe kunti haajuuji amin
jooni o ɗum deƴƴi pamral warti faa golleeji puɗɗi nder wuro nonni fahanden fedde jingonoɓe golloɓe nder sarusi kawjiɗo filla cellal nimɓe waɗi murtere hande subaka o murtere dunde balɗe ɗiɗi ɗum ɗo ƴewtana nder régioji jeɗɗi ɗi Niger ɗenda baka gallu nyame wala nder majjum fedde maɓɓe nde do ni murtana dow filla ko ƴamno ministére hawjinde filla cellal deyno taki dow majjum hunde fuu wi'aka dow majjum Moussa Tanda secrétaire général mo fedde maɓɓe nde nani ko wi ɗo enda bandi min mbiyeteɗo Dawda Hassan Doso
fa warande hannde banndiraaɓe amin ɓe leydi Tillaberi dow so Zender e Tawa no waɗa jobdi lebbi tati yaade joyi ko ɓe tokkata gomnati on dow ko ƴeewata saɗarmaaji amin ɗi. Waɗi min tefi giidal naata caka amin e ministre kawjiiɗo e cellal. To min bindanimo talkuru warannje e lewru Ut ngam ministre on e fedde amin de heɓa pamrodiron naata caka maɓɓe dow saɗarmaaji joyi kam min bindidel talkuru dum. Arande ni banndiraaɓe amin ko golli ko hana har laawol tewtewru ɓe kooƴe dow jonde gomnati. Ɗiɗaɓel inde maɓɓe watte nder keesuwal ballowal. Tataɓel min joɓe nder wakkati. Nayaɓel ɓe ƴeewa fii kooƴol golle ko watte ko woodi kaddi. Joyaɓel dow teddirka ceede ko gomnati on hooƴi ngam yimɓe ñawte ɓolum kando yoɓe.
Maɓɓe telekol ngol dow ɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeegon yahde duw ɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Bi'anongol no fuɗɗanno altine bittiɗo sappo e jeenayi lewru men Septembre dey Allah e murtere lekkoliɓe ɗum woni janngoɓe nder collége yahde lycée njeyi gaɗoyɗo enɗan. Murtere nde do ni waɗi ɗo enɗan ko l'école sali maɓɓitidde. Ɗum do ni ni ɓe mijana hannde subano ɗum yahanno ɗum fuɗɗo a jannde gaɗande murtere nde wanno. Bandimi ni yehi ɗo enɗan mbiyeteɗo Nafisa Adam yehi ndaroye hannde subaka noyi ɗum woni ɗum warra famtimi Nafisa Adam.
Janngirde arano momin juuri kan woni janngirde hakkunere mo lycée Corombe. To janngoɓe gon wonno geddodira sengo caka maɓɓe woɓɓe dono tefa habaru dow kalasuji ɗiɓe kaani ɓe naata ɓe jannga. To hooreɓe maɓɓe no won no waɗa bawɗe maɓɓe dow hooƴugo inɗe hano himɓe dow kalasuji ɓe cendaɗi dow kalasuwal warde kalasuwal. Ngaɗa momin juuri lycée Kasey yaha warta sukaɓe école nder janngirɗe no feewi. Jooɗa kalen no wonno naata caka hooreɓen. Nomin tawiri janngirde lycée municipal wakkati momin ngari min tawayi hano hooreɓe baago nder janngirɗe. Coƴƴital sukaaɓe école nder janngirde hakkuneeji hannde ni laso e ɗiɗi e lewru Septembre hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi he sappo e jeego o yahde hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi he sappo e jeɗɗi ni waɗaaka. Komin laasibi murtere de sukaaɓe école fedde maɓɓe ISN andini ko balɗe tati no ɓuranno dow soɗormaaji ɗiɗi kolli gomnati o huntaaka.
Ministere hawjinde filla janndeeji pamari no tawda illukeŋam hawriinde nde balɗe tati. Maana kawral maɓɓe ngal kan woni noyi watte ko tawe laawol jannde dartake faa woɗi. Toyi ɓe tawa e hawriinde nde Aliyo Bukari hooreejo sigila janndeeji garɗo do innde ministre on nani ko wi banndimi mbiyeteeɗo Moussa Hassan.
C'est devenu une tradition pour le ministère.
Ɗum wartini ministère kilnotoɗo jande fotorɓe bowka hitaane fuu waɗa kawrital ngal ardiiɓe jande heɓa ɓe ƴeewa ko waɗa ley hitaane wittiinde e hitaane nde annda ko haani waɗeede taale garooje darna laabi jande gasuɗe. Denne ɗume woni laabi jande gasuɗe? Jillukeeña himɓe no ɗon gaɗa jooɗa kaalen ngam laabi gasuɗe ɗen keɓe faro jande fotorde. Keeña sarusiiji jande ɗi tumbite yaade ɗe galluuje kolli himɓe golle ɗe ɓe gaɗi. Gaɗa majjum min cendaama pelle joweego. Pelle fuu yahan ƴeewa golle luggiɗina andal heɓa ko ɓeydi dow golle ɗen. Jooni min kawran gasinen golle ɗen. Ministre adi aadi naatol jande hikka laato ko wooɗi ko gasi ngam gillu lewru juwey o yaari jannginooɓe nokku to haani ɓe ƴaare. Nder lewru Ut o yaari golle littirɗi nder nokkuuje majje. Keeña ɗum fuɗɗi yoɓude jannginooɓe liigotooɓe. Seni ɓe joɓaama fuu mi'ay sa ɗorma gooɗo. Ndenne naatol jannde nden no waɗoto.
Donc la rentrée sera effective.
Gaɗande fedde sarɗotooɓe nder leydi Niger mburtino ɗerol muɗum e yewtere nde ni ɗo ñeeñuɗo golle mbiyeteeɗo Maina Karte waɗi dow studio kalangu dow fila gattol hooreejo suudu hiisa kiite e suudu saawara leydi ɗum waddi ɗo enɗan ko ministre kawjiɗo fila suudu kiite mo leydi men Niger Maru Amadou nooti dow majjum. Ɗoni ko holli ɗo enɗan ko min keɓi habaru dow banndiraaɓe amin mbiyeteeɓe ɗo enɗan labari.
Je suis choqué.
Mi nanaayi belɗum no nanirmi sere ottooɓe leydi Niger annduɓe laabi kiite roluɓe démocrasi gillu leydi Faransi ko laati hooreejo gomnati kal laamoto golle ɗen. Himɓe gollidooɓe laabi kiite annduɓe no golle ɗen jahirta ngara wi'ake golle maɓɓe gasaay tawi ɓe mbaawayɗe no haaniri. Ndeynoye waɗi ko laabi kiite yahde e ko darna dow luwa on gollidaaka? Luwa on wi'i ko neɗɗo jannguɗo laabi séri a naa annduɗo goɗɗum haani watti nokkure ɗen faa waɗa golle ɗen. Meɗen tawda laabi demokrasi eno men mbaawi gollididde majje. Meɗen ngoodi laawol cuɓaaki no haaniri. Jooni ɓe giɗi waddango men wonko dey meɗen keɗiiɓe faa men nooto dow ko ɓe gaddi.
Jango no fijo hurfare witengo Kir Sale fuɗɗata ingale nder region mo Agadez Syria on no woni e hoore mum. Fijo ngon doni hawratana ɗo enɗa duroɓe leydi Niger e leyɗe men bandiraɓe. Bandi min Sumana Amadou jaɗo dow inde fijo ngo yewtidi ɗo enɗan e biyeteɗo Ibrahim François tawaɗo nder fedde hawrinde filla Syria nde nani tarifi ko waɗi dow fijo hurfare ngo.
Fijo furfaare no waɗete gillu wakkati tubaako. Se toɓaama bisaaji no giɗi lamɗam, bisaaji no ɗiyowa tawa maraadi taanu. Ndenno sarusiji gomnati no waɗata ɗum. Jooni ɗum hokkaama sembe sanne hitaane fuu no waɗete de wittataako wuro ingal. Bisa fuu waawata yaha sengo se wana ingal ngam heɓata huɗo faa hannde se ndungu nangi bisaaji darata. Ɗi garan ngam ɗi keɓan ɗi dura ɗi kornata fuɗo fuu ley wuro ingal. Ndenno tubaako no ɗon no nokkana ɓe wakkati durungol hano balɗe sappo e joyi yaaɗe balɗe capanɗe tati. No woodi gurti ɗiɗi tokkata ndey jooni ɗum fuu wala. Gillu politique wari ɗum fuu
re'i.
Yaaɓe do inde leydi Niger do fijo larɗuɓo wi'etengo paralympique ngo sappo e joyaɓo wango to enda Rio Janeiro nder leydi Brésil hannden lasara o woni yamde jeɗɗi e mintaji capanɗe tati ko laana piro a waddataɓe to enda kollangal laaraji piroji inditirangal ɗo enda joori hamani. Miɗen miccintina on duni biyeteɗo Ibrahim Dayabu e Balkisa Mamadou Amandou ɓe woni nimɓe yaaɓe do inde leydi Niger laatiɓe du waɗi doggudu ko yaa metereji hemre e paɗɗol jamɗe tejjuɗe e faware joni doggudu mbi'en ɗo enda ko larɗuɓe. Ɗum doni fijo ngo waɗana jeɗɗi yaade sappo e jeetati lewru men Septembre wittinudu. Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nani en garta e yewtere meɗen pindinol yerno kalirnomi ɓornaki kaddule jannde hunde noon ko tirsi e lekkolijo fuu. Le wakkati omtol lekkolo o janngirɗe pamare yaade janngirɗe caka baako murtere nde no woni hen haɗayi abbiraaɓe sukaaɓe no njaha codoa kolte jannde ɗum ɗoɗo. Ɗum ɗo ni waddi kaddule ɗen do sonnoɓe ɗum no ɗon moyta juɗe mum no daara. Noyi ɗum warri bandimi biyeteɗo Ruke Yatu Abdourahmane hollito majju.
Mohammadu Ibrahim saarojo sukaaɓe janngooɓe tato tawaaɗo ley luumo manngo mo Nyamay no sooda noodi kadule jannde sukaaɓe muuɗum. Teddeengal no ko saarooɓe dekana fay ko barol ceede waɗa wakkati julɗe layya.
Winde kaani kasuwa inaade yara ukku.
Ko wadde ka luumo kan woni sukaaɓe tati kan goodumi. Kadule école kammi warmi soodi. Julɗe waɗaama coƴƴitol sukaaɓe école dunani. An kayni tinde no woodi. No tirsi niɗɗo nyalmowo. Min naa ko mi tefoy nyamaani e banque. Miɗo nodda e saarooɓe sukaaɓe école ngam tinde ɗen satti koowa no haani watta fonditol harkoreeji mum ngam ta torro.
Ya linchi ɗen ya saamu ya hudda kanshi.
Connoo gude luumo manngo o wi'i ko ɗum weliimo sanne ngam coggu makko ummake.
Ayo tisi negenera
tisi connami nder luumo dow diga juulaka himɓe no ɗon no gara no cooda. Amma jooni kamɓe ɓuri soodugo tisi on ngam ɓe keɓa noodi kaddule o ko janngirde maɓɓe. Moye fuu ko bawɗe mum soodata ko keme ɗiɗi he capanɗe joyi yaade keme tati métre mum no ɗon faa yaha dow. Kammin connata ɗum.
Nani barol ceede kawruɗum e coodol gollitirɗi laatiɗum ko teddi e kumtol haajuuji ɓaadeeji.
Nomantiri on jettaama sanne Ummu Umaru e Ummu Umaru jooɗi. Min miccintina on du yewtere pindinol ɗo enɗa wi'eteengol e Faransire Forum no waɗan ɗo enɗa yamde jeeɗi e mintaaji sappo e joyi. Ɗum woni yamde jeego noon e mintaaji sappo e joyi ɗum fuɗɗata ɗo yaade seɗɗa. Kirten to jam hirti.